Was this Paul O'Connor?
IBT, yo, I'm what's on my own back. Hey, IBT, yo, I'm in a my own. Money Mokis in Toto, Money Mokis in Papa, Money Mokis in Yaya, I'm what's on my kitty kitty. Boom, petu, chu, Sagara Poco, boom, petu. Kiri kiri, kiri kiri, akiro yo. Kiri kiri, kiri kiri, yoga. Kiri kiri, kiri kiri, akiro yo. Kiri kiri, kiri kiri, yoga.
Wana hanya hanya, na mambo ya kiwongo. Hey, wasikize, pole kama kobe. Hey, wana mambo ya kiwepo, hey, wasikize, pole kama kobe. Usiruke ruke, kama chura baby. Tuwatishe, na mapenzi yetu. Usiruke, kama chura. Tuwapime, kama sungura. Watachuka, tukiwa pamoja.
I'm wanting you.